guess who?
The mix.
Yeah.
And beats.
They call me the future pusher.
It's Paul G on the beat, boy.
Seven.
Funa gelo wene alina mbuyo oversize 608. Ndiye type ya nifuna. Pretty cute humble lady but ya sanduka freaky mubee. Ndiye type ya nifuna. Wayazimo inyanga njisa. Ndiye type ya nifuna. Kamukati kukala ngisa. Ndiye type ya nifuna. Luga kuhikali pisa. Ndiye type ya nifuna. Makana soko lola visa. Ndiye type ya nikonda. Wait, kwa ti ichiso. Funa bode wisaka mana pali ichiso. Ngachibi nari kwa tanyu takitiki bro. Botea nifaka popiki chayaniki oh. Mbuyo ifanika idemfwa. Pali boko sikuna saina nemfwa. Inyanga nyise monga pupwe pali sefa. Kuliba future pusha beu limo safe hand. My round of applause 16 imude. Menyako style ya banana we. I'm the real life quagmire we. She suck it up, munga vambaya, ey. Funa gelo wene alina mbuyo oversize 608. Ndiye type ya nifuna. Pretty cute humble lady but ya sanduka freaky mubee. Ndiye type ya nifuna. Wayazimo inyanga njisa. Ndiye type ya nifuna. Kamukati kukala ngisa. Ndiye type ya nifuna. Luga kuhikali pisa. Ndiye type ya nifuna. Makana soko lola visa. Ndiye type ya nikonda.
Chikwela no conductor mindset. Yo funa chebo kwela.
Funa gelo wene alina mbuyo oversize 608. Ndiye type ya nifuna. Pretty cute humble lady but ya sanduka freaky mubee. Ndiye type ya nifuna. Wayazimo inyanga njisa. Ndiye type ya nifuna. Kamukati kukala ngisa. Ndiye type ya nifuna. Luga kuhikali pisa. Ndiye type ya nifuna. Makana soko lola visa. Ndiye type ya nikonda. Funa gelo wene alina mbuyo oversize 608. Ndiye type ya nifuna. Pretty cute humble lady but ya sanduka freaky mubee. Ndiye type ya nifuna. Wayazimo inyanga njisa. Ndiye type ya nifuna. Kamukati kukala ngisa. Ndiye type ya nifuna. Luga kuhikali pisa. Ndiye type ya nifuna. Makana soko lola visa. Ndiye type ya nikonda. Musungu. Chris Fast Food Pakamwara. Managers Louis Jags Managers Dope Daddy Louis Daka All Stars Root Moss Mwizana Konde Olo Washtaonga. Yeah. Yo Sam Logistics Sweet People JR Mabenz Emisistos Pakomesa Ostino Sweet People Uncles Jerome Bagriud.